ururka baywamangiya magaalada oo xudira ka qubatay oo kulan u soo dareere doona muddo lama maalmood ee taasay joolanka talagalay reedhaliisiinta iyo saxfiinta bulshooyinka. Kulankii wali balaa ka bandhigay sheekooyin la xiriira dhaqanka iswadeersi kobciyara iyo gawayaasi wada jiri lanka dhiirigeliya waa bilaanta dhalinyarada odayaalka iyo kooxo lihibsoocawa. Kulanka dhiirigelinta iyo waliba qeyba ku hayay ololaha nabadraadiinta bilaanta hormuudka iyo ku eyinga mashruuca nabadda iyo taageeraasa acted iyo taakulo. Onkorinta iyo waliba goobta ku hadalay gudoomiyaha ururka baywamanga Zainab Cumar Cali. Kulanku olon ku hadalay koronqaadowka dhismo aasaasiga ee bilaanta hogaamiyayanga dhinaga reer heliisiinta bulshada. Waliba meelasiya ku hadalay hano ku mid ah madaxdiya ku qayb galiya munaasabada iyo bulshadaanka baaqanka iyo ka shaqeeyanka nabada.
Ida anka faraxsanagay munaasabadan siyaasiin oo la qayb galna runtii saadana nin sheegay munaasabada may ku saabsan da xaflad oo lumbowdo training ama seminar ay haqo wada jirtay ururka by women ururkaas oo runtii holis hayti walan gasaw empowerment mas engagement dalan gasaw marka seminaradii horey la hanqowdi oo hajare jiray qabtan jo insha Allah marka urug by women waa dad oo mail rise seminaranta ku qowdiyo bay baan rajaynaa kulli wal hadu gudibna insha Allah seminar kale intii si qowdo doona
kulli u dirda baan gurde lagma jira koon ay tusaan dareemaa oo bulshid ba ka dhajarna lagna goobada karnaa gabadhu mudur oo badaha ka qobati by women ka gaamiyas oo badaha ka qobati walaya ka qobati wali ayna urud bulshida madya kooy meel badan ka kulmayaan waxaa badaha qobadaas nisbeen isbartiibada dadyada iska jeeyay ka jartay meel badan ma ila raayo wakabad insha Allah hadii ilaahay aroon haddii wali falaana inni onono garab nagaarna maamulkii oo usbuuc talisayni anna inaan garab nagaarna fadlan doon insha Allah diilay raal ka nagaada isiin wala siin qodsaday ee bulshada malaagay roogan qaniirada haweenka gudoomiyaha degmada ururka haweenka faamay Abdiraam Fadiide wali fadlan inaan la sagay waan yana la sagay doonta insha Allah diilay raal ka nagaada
aramaha bulshada meel ka saasa qoray ururka dhalinyarada ku dhisan ururka waxbarashada ku dhisan ururka hooyoyinka ku dhisan ururka dhalinyarada ku dhisan gudiga nabadgelyada ku dhisan nabadna ma ilaahay afrug oo wado la imaa dabal qabado ma leh sagaal sano deertan aan iga magaalada nabadada garoobi yaa amawna walaaqo ka jira barnaamijka hadii nabadeenka saabsanyi masiib ma ilaahay afrug oo wado la timaa dabal qabado ma leh may baan baahna arrinta idil bilaari hadii nabadeenka ku jira nil bilaari oo liin ka xali guntidu magali balanatay oo gudiga dhalinyaray oo ay dhaqay oo ay gudidaan nabad la bilaari nabadiil ka noolay nabadaad naas la nuugi leela kunu may balana odayaalkii oday dhaqameed ka hay oo soo jireen ka hay oo nabad ka dadaalay inta hadda wal yar fadhi dhalinyaro leen balan dad yar fadhi hadii nabadeen la weydoon may ba fayle ani ulmaa u diinka roogan odayaalka roogan maamulka arday
kulanku uu sahayay koon wadaal ka dhiirigeliyay bilaanta iyo dhalinyarada iyo si wada jiray oo ka shaqeeyay nabadda iyo horumarka deegaanka.